shankysupplier.com.
MGM Legacy.
Remember she na makoshai.
Una zonya pa.
Ili goma kamiksi yasa.
Oh yes.
Na pigia simu kwa mari, maro merara sio. Umelala kwani unajisikia milioni, na pigia simu kwa sero, sero merara sio. Umelala kwani unajisikia milioni, na pigia simu kwa yasa, yasa merara sio. Umelala kwani unajisikia milioni, na pigia simu kwa cho, cho merara sio. Umelala kwani unajisikia milioni, futa usisikia kwenye show, sikia 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 kwenye show, basi kulo puka boy, wasilale boy, kulo puka boy. Wash a car, call a boy, call a booker boy. Was the other boy, call a booker boy. Wash a car. That is also true, Mam Zeba, but now the sinner, no, the sinner, when a chuma nigger, go jump to him. That is also true, Mam Zeba, but now the sinner, no, the nigger, when a chuma nigger, go jump to him. Me money, me miss the show, get up a show. Show, 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 show. Zinajulikana, yanu sera usera kufukwana. Ubishu bishani kubishana. Ukiona na kaza na ekaza na hacha mapepe. Sia kwenye shok shok, sia kwenye shok shok, sia kwenye shok shok, sia kwenye shama shok. Sia kwenye shok shok, sia kwenye shok shok, sia kwenye shok shok, sia kwenye shok shok. Kijem bosha yo, kijem bosha yo, kijem bosha yo, kijem bosha yo. Yanu piu kijem bosha yo, kijem bosha yo, kijem bosha yo.
Sijam